kamu yaharuhe tukuza kuboneza ne konka kugira ngo ubona tubatumbuteka tutineje twaterereze ka tineje twasimbira umugorora ninge twatireho bonanka twacandikira nkendagano twakitaho ubwire bwona tubintu tero murushaka kureye cyarwamo tutero murushaka kureye cyarwamo tutero murushaka kureye cyarwamo mbwenu na mbwenu kandi tunakugambira nte sabite yo mission yo twantuza kuzana nkeje kiyanga hataka sheshaka bantirisimu ngo mushije bamwesera mu rukiko mbwena ngambira ngo ngambire nankaje akiriye no gutukazi ngo ayitegure turengu twazayo kandi tugende na transporter yo kubaha tukazaha mwanya rero bakateguriye bi bakabano ho bakorana na judgment Mm-hmm.